Let's take our Bibles once again and look in Hebrews chapter 2. My text today is from verse 5 down to verse 9. And the title of this message is Christ, the Son of Man. We have seen the writer here writing to the Hebrews concerning Christ as God. And the Son of God being the very express image of God, and yet now turns the attention of the readers to who Christ was as the Son of Man. And that really was the offense for the Jews. You see, this is written to the Hebrews. So their offense was that Christ, being a man, made himself to be equal with God. As we've seen, they were taken up with other things, putting those things above even the significance of the Lord Jesus Christ. For example, the worship of angels, all of these particular heresies and errors were already coming in the first century, not long after Christ had ascended back into heaven. And the writer in chapter 1 had already shown the glory of the Lord Jesus Christ as God's Son, even above the angels, to where in verse 6 we saw, and let all the angels of God worship him.
And
as we saw in the last portion in verses 1 to 4, that we're to give heed and not to treat lightly this message of the Lord Jesus Christ and the salvation that he, as a man, came and worked out to the glory of his Father. So here in verse 5, he continues this argument to show that it's not unto the angels that he put in subjection the world to come whereof we speak. Yes, the angels are God's created beings, as we saw in verse 14, to be ministering spirits sent forth to minister for them who shall be heirs of salvation. And yet, they're not to be exalted above the one who is the heir of salvation, and that is the Lord Jesus Christ.
ndipo atamufotokozera bwino kwambiri kuti mundima yaka 14 kuti angelo anali ngati mizimu yongotumikira chabe imene idatumidwa kuti ikatumikire koma siyoposa Khristu ndipo siyenera kulandira ulemu wonse ndi matamando ayi.
Yes, the angels will be a part of that world to come, of which he writes there in verse 5, but they will only continue the role that they've ever had since God created them in time past, and that is to worship the Son of God forever. When you read in the book of Revelation, you find the angels there worshiping right along with the redeemed church of Christ, singing, "Worthy is the Lamb that was slain." He was not slain for them, but they give glory to him as that Lamb slain.
Chifakatikatenga buku la chivumbulutso tiona kuti akune mwana wankhosa adaphedwa chifukwa cha osankhidwa ndipo angelo adakondwera nawo pamodzi ndi osankhidwawo kutandauza kuti mwanayo suti adaphedwera iwowo ayi koma adaphedwera osankhidwa koma iwo adangokhala mgulu limodzi lolambira kuti mwayenera.
So here we see plainly, as is taught elsewhere in Scripture, that Christ is that one who is the head and who is the king of the new heaven and new earth, and to whom is committed all judgment. Heaven is all about the worship of the Lord Jesus Christ. So here the writer to the Hebrews is explaining, as the Spirit of God directs his word, why it is that this one, the Lord Jesus Christ, has been given that name above every name.
Ne apa mzimu wa mbuye mwamotera mu malemba kufotokozera bwino kuti iyeyo adapatsidwa dzina loposa mayina onse ndipo ndiye khayo amene ayenekera kulemekezedwa ndi kulambiridwa.
This is the theme, the message of both Old and New Testament.
Uthenga ungokhazikika umene ukulankhula umene udayikidwa patsogolo kuposa zina zonse zili pansi pa uthengawo.
Here in verses 6 through 9 of my text, it is actually a quotation from David's psalm in Psalm 8, verses 3 through 8.
Ndi chifukwa chake ndima yake imene tikuyangana ya 6 kulekeza 9 ndi uthenga umene watengedwa ku buku la Masalimo ku nyimbo ya Davide. You said Psalms chapter 8.
Verses 3 through 8. Let's read that and then we'll come over and read verses 6 through 9 here in Hebrews. Says, "When I consider thy heavens, the work of thy fingers, the moon and the stars which thou hast ordained, what is man that thou art mindful of him, and the son of man that thou visitest him?" For thou hast made him a little lower than the angels, and hast crowned him with glory and honor. Thou madest him to have dominion over the works of thy hands. Thou hast put all things under his feet.
Pakuti munamchepcha pang'ono ndi Mulungu munamuteka iye kulona wa ulemerero ndulemu munamuchiritsa ufumu pa ntchito za manja anu munda kugonjetsa zonse pansi pa mapazi anu.
Now, when you come over here to Hebrews chapter 2 of my text, let's read verses 6 through 9.
Chifake mukabwera ku Hebrews chapter 2, mutenga watu wa tsikola ndimanga 6 and 9, akunena kuti.
You'll see that it is an exact quotation of David's psalm in Psalm 8.
Mukoza kuona kuti uthenga umene uoneka mwa Heberi wafanana kwambiri kuti udalengedwa mbuku la Masalimo amene tikumuona chapter 8.
That's why the writer says, but one in a certain place testified, saying, what is man that thou art mindful of him, or the son of man that thou visitest him? Thou madest him a little lower than the angels, thou crownedest him with glory and honor, and did set him over the works of thy hands. Thou hast put all things in subjection under his feet, for in that he put all in subjection under him, he left nothing that is not put under him. But we see not yet all things put under him, but we see Jesus, who was made a little lower than the angels, for the suffering of death, crowned with glory and honor, that he, by the grace of God, should taste death for every man.
Ndimaga 6 ya Heberi chapter 2 ikunena kuti kumawina achita anachita umboni pena nati Mulungu nchia munthu nchiani kuti kumkumbukire iye kapena mwana wa munthu timucheza naye munamchesha pang'ono ndi angelo mudamveka iye kulona wa ulemerero ndi ulemu ipo mudamuyika iye woyang'anira ntchito za manja anu munagonjetsa zonse pansi pa mapazi anu pakuti muja adagonjetsa zonse kwa iye sanasiyapo kanthu kosamugonjera iye koma sitinayamba tsopano apa kuona zonse simugonjera iye kubaka 9 koma tipenya iye amene adamuchepcha pang'ono ndi angelo ndiye yeswe chifukwa cha zowawa zaibva zovala kolona wa ulemerero ndi ulemu kuti ndi chisomo cha Mulungu alawe imfa m'malo mwa munthu aliyense.
Now, when we read this in verse 6, here's a question that must be answered when he says, what is man that thou art mindful of him? What man is he speaking of? Now, most of us probably have been taught, as we've read this before, that that's earthly man, that's God's creatures, that's man in his fallen state. And it's read often as, well, what is man as a sinner that thou art mindful of him? In other words, that you should consider any one of us to save us. That's how this is often interpreted.
Ndambiri akala kutandauzira kuti amatandauza munthu wachilengedwe, munthu wa dziko lapansi amene ndi wochimwa, ndipo amati kodi munthu ndani wochimwayo kuti Mulungu akhoza kucheza naye, ndi mmene anthu atandauzira malemba pa mawu amenewa.
And certainly we would be right in thinking that way when we consider God's grace and mercy towards sinners. Our souls are astonished to think that God would ever set his love upon any one of us as men or women, as fallen sinners, and consider any one of us.
Namanena kuti ngati Mulungu atapanga chisankho chokusankha iweyo kuti ukhale wake wa iyeyo, ndikuti Mulungu chamayamba kukuganizira amakutenga iwe kukhala woposa ofunika umacheza nawe.
Especially a God that has created the universe, and when we think of the heavens, and the moon and the stars, as described there in Psalm 8, we do wonder how it is that God could ever be mindful of fallen, sinful wretches such as we are, to the point of sending his Son, the Lord Jesus Christ, to die in our place that we might be justified before God. Certainly we could ask that question, well, who am I?
Mulungu waka mene kumula mkula yapa, ni mulungu uja mene adalenga tisikolo sirapansi, adalenga ndi kumamba. Amene alejita kusanka kumiza mwanake Yesu, kukavu mpera mtu ochima, kukavu mtuasele chimo, ni mene mtu adepe zikana alo kukwamo. Ndiye mulungu wa mtu mene wa atata kukukuru muta, kuzo mkumadi yeyo mulungu yo. Anga pangeji sanko muta, ni kudaya mpe kucheza ndiweyo, na kudalila na mene kutiwe ndepo otela vaine.
But here, as we read these verses, the man that the writer is speaking of is not us as fallen creatures, but the Lord Jesus Christ come in the flesh. What is this man? Who is this one that you, God the Father, are mindful of? And notice, or the Son of Man, that thou visitest him. In other words, when he came to this earth, how is it that all of your affection was in this one man?
Mundu amena mamnena yapa kuri mundu ndani amena munjeze naye sama nene faith ni fanto chimo belera bole mero muno amanena Yesu mwana wake amena da joka kumwamba no bwela mtuvira nyama ngwapo makajeza ndiye amena da kala mtuvira nyama ada dzichotso kala mulungu. Utijepetsa murungu nukala ufanana ni mtu ndiye kuti ndiye murungu kwamba machesa ni mtu wakutundu mene wowo amanena za yeye.
Now the reason that I say that is, as you read in verse 7, notice, thou madest him. Well, who's him that is being discussed here? It's Christ. Thou madest Christ a little lower than the angels. Thou crownedest him with glory and honor, and thou didst set him, Christ, over the works of thy hands. That's not talking about us. That's talking about Christ as the Son of Man come in the flesh. This is why we need to always read scripture in its proper context, because up in verse 7 it says, thou madest him a little lower than the angels. That's talking about Christ taking on flesh. But if you just keep reading verse 9, what does it say? But we see Jesus, who was made a little lower than the angels. It's all right there. So the point of the writer's reflection here is not so much about him as how God could visit him, but who is this one, the Lord Jesus, that is God, a very God, and yet as a man, what is it in him as a man that God the Father considers to the point of making him a little lower than the angels, crowning him with glory and honor, putting him over the works of his hands? And it says in verse 8, thou hast put all things in subjection under his feet, for in that he put all in subjection under him, that is under Christ, he left nothing that is not put under him, under Christ. But now we see not yet all things under him. In other words, it's not the end of time. And it is not yet that time when God will do away with everything that we know of in this world and usher in an eternity, but all under the subjection of this one man, the Lord Jesus Christ.
Amene ataka kumutse sikola pansi kulichotsera uchimo kwa ndimeke yadainiyo ikuonena kuti ife tiona Yesu ngeno mukamaona kuti tiona Yesu ndekubati ntipajane Adam kesha pangono ndangelo verse 8 kunena kuti unagonjitsa zonse pasi pa mabasi ache pasi paiziyo adekapo zonse zikhale pasi pake pakuti munja adagonjitsa zonse kwa iye adasana siyapo kanthu kosagonjera iye koma silina yamba sopano apa kuona zonse zimgonjera kutandauza cholinga chimene Adam chepsha pang'ono kuti zonse zikagonjere zikakhale pasi pake chifukwa iye ndiye woyenera ulemu ndi matamando chifukwa ndiye mpulumutsi mulunguyo adangodzichepsha yekha.
Now here we see a comparison between Christ the man who was the last Adam with the first Adam that God created and put all things under his hand. In other words, Adam was placed in that garden as the representative of God's creation, but we know he failed. Now we see this one come in the flesh, of whom it says here in verse 7, didst set him over the works of thy hands. This is the true Adam. This is the last Adam that came to redeem a people out of a fallen state. And how much greater is this man? So this is what the writer is considering here. Who is this man?
Ndeno akufuna kuzira Yesu ameneyu. Yesu uyu ndi Yesu wachiwiri. Akamati Yesu wachiwiri msamara nthauza munthu uchiwiri pobwera, koma ndi woyamba mabweredwe. I mean Adam wachiwiri. Akamati Adam wachiwiri, Yesu ndiye ndi Adam woyamba. Uya amene adali mtsikola pasi adali wachiwiri. Chifukwa kamaona mʼBaibulo, timuona kuti Adamu woyamba adamunyika mtsikola pasi kuti ayimire munthu aliyense mtsikola pasi. Pamene Adamu wachiwiri ndiye Yesu Khristu, amene adamuyika kuti ayimire wopulumutsidwa onse mthupi lake. Tsiko lapasi lomwelo, chifukwa tikawononga verse yaka 7, kunena kuti ndipo adamuyika iye woyangʼanira ntchito za manja anu. Kulankhula za Adamu woyamba uja, koma iyeyo adakhala woposa Adamu woyamba. Chimene chikuonekera apa nchoda kuti ya Yesu Khristu adali mkulu wa zonse, adali pamwamba pa zonse.
And so we see here the writer continuing to point the readers to the Lord Jesus Christ as the Son of Man and yet Lord over all.
Ndeno apa tikumuona Yesu Khristu monga mwana wa Mulungu amene ndiye mtsogoleri wa zonse zaponseponse.
He had just shown, yes, that angels are powerful and they're numerous and they're ministering spirits, but when it comes to who is the ruler over all, they are not seated on the throne. That throne belongs to one, that is Christ the King.
Apapa akungomuonetsera Adamu woyambayo wokhala mʼdziko lapansi koma wosalandira ulemu wonse, koma akamuonetsera Yesu Khristu monga Adamu wachiwiri amene ndi woyenera ulemu ndi matamando amene ndiye mwini mpando. Ndipo zolengedwa zonse kuti zinaenekera kugwada kugonja pansi pamapazi wake ndi kupereka ulemu wonse.
And so it is, as we read the scriptures or as preachers we set forth this word, let our attention, let the focus be upon who is this man, as the question is asked, that thou shouldst be mindful of him. What is it that is in Christ, the Son of Man, that caused him to be all of the Father's glory and honor? That God the Father, even as a man on this earth, going through the temptations that he did, yet the Son of Man that God continued to visit with his mercy, visit with his spirit, and uphold him in every step that he took as a man. What is it about him? I often like to use the illustration of a candle. When there is no other light and all is darkness, then people, even with the least amount of light, are going to find comfort even in a candle lit in the middle of the night. But when the sun rises, what is a candle compared to the sun? Those candles, you blow them out. They're of no significance in light of the sun. And that's what we're seeing here. Who are angels? What are even miracles or other things in which people rejoice compared to the Son of Man, who for a time was made lower than the angels, but God has exalted because he came and finished the work to the satisfaction of God the Father as the Savior of his people.
Amen. Pali chitsazo chine chimene kuti mumvetsetse bwino zangero, tofunika kuti timvetsetsa ndichi. Zili ngati kumdima wandiwe yani, umiyo ndikuyatsa kakandulo. Kandulo mukayatsa pa mdima wandiwe yani, kuwala kumakhala kwambiri kumene kujako, ndipo anthu amaunikiridwa. Koma dzuwa likangowala ngakhale kendulo imawala mwamphamvu, imatha mphamvu pompopompo. So angelo ajada abwera ali ngati kendulo. Imene Yesu asadabwera amoneka owala anthu timamikira kuwala kuti. Koma Yesu atangobwera yeye ngowala kosa kanduloyo mmalo mwake munthu ndani kuti azikalemekeza angelo malo mokalemekeza Yesu amene ndidzuwa imene ndikuwala kwakukulu kwaunikira zonse.
And how this message of Christ and his glory and his exaltation above all of God's creation needs to be preached, because we're hearing of, yes, a Jesus who was a man who walked on this earth, but he's being preached just as if he were a simple, common man that needs our help and that would like us to believe on him if only we will. That's not this man.
Amene pobwera mkwampindi akozoneka wabwino natamandika kupita masiku bwinonse uja uchoka ndi umwazika koma kuti iyeyu ngwabwino chikhadiro chake chonse monga ali Mulungu koma kuti chilelekera kumlemekeza iye munthu kuti alemekezenso ameneyo simatengera Mulungu mwini akuthandize kumuzindikira iyeyo kunena amene ali woyenera ulemu ndi kulemekezedwa monga mmene iyeyo alili.
We know that when the Lord Jesus Christ came into this world, John said he came unto his own received him not. All they saw was a mere man. But there's the question that's being asked here in Hebrews. Who is this man that God should visit him and should exalt him even through his suffering unto death? Because that's what it says there in verse 9. For the suffering of death crowned with glory and honor. Men, in putting him to death, thought that they had done away with a mere man. But in so doing, they were accomplishing the will of God the Father, that through his death, he should save his people.
Ndiyeno monga maremba, amanena kuti adadza kuzadje za mwini yeka, kuma zadje za mwini yeka ya za yeka sizina mlandira iye. Iyeyo Yesu, adabu enira ntuwaga osangidwa. Koma anthu osankhidwa awo adalephera kumulandira iye mmalo mwake adayamba kumafunsa mafunso kuti munthu uyu ndi ndani kuti Mulungu azicheza naye pomukuona pesi yake anayini kutsindika kuti pamene chimenya Yesu auli chifukwa cha zowawa za imfa wovala kulonda wa ulemerero ndi ulemu kuti ndi chisomo cha Mulungu alawe imfa mʼmalo mwa munthu aliyense apapa akafotokozera za Yesu Khristu amene yekhayo amene Mulungu anacheza naye adapulumutsa dziko lapansi koma dziko sindamumvetsa ndipo lidakhala ndi mafunso kuti ndani munthuyu kuti Mulungu azicheza naye.
The whole purpose for Christ humbling himself, thinking not robbery to be equal with God. He was God from eternity, but now taking on flesh. It says here in the end of verse 9 that he, by the grace of God, should taste death. Here it says, for every man. Man is not in the original. Here in the King James, it's in italic. So the way to read it is that he, by the grace of God, should taste death for each one for whom he came into this world. It wasn't for everybody, but that he should taste death for each one. And verse 10 explains it. For it became him, there it is again, the man, for whom are all things, and by whom are all things.
Kuti ndi Yesu amene adabwelera munthu amene anali wofoka ndi wotchimwa. Chifukwa verse ya 9 nusu ya mkatiyo akuti kuti ndi chisomo cha Mulungu alawe imfa mʼmalo mwa munthu aliyense. Akamati alawe imfa mʼmalo mwa munthu aliyense sikudamalankhula dziko lonse lapansi ayi. Koma munthu aliyense wosankhidwayo payekha payekha adapangitsa kuti Yesu alawe imfa amufere.
Those for whom he tasted death are described in verse 10. It says, in bringing many sons unto glory. Those are those that God has chosen from eternity and declared to be his sons, but it was necessary that Christ should come and pay their sin debt that he might justify them and bring them unto glory. In other words, to make the captain of their salvation perfect through sufferings, that Christ is the head of these for whom he came into this world.
Woyamba wachilungamo chawo mwazowawa apapa akutanthauza za iwo khawo amene ndi wosankhidwa payekha payekha ndi kuti amuyenera Yesu kuti awafere kuti awachotsere zoyipa zawo na walungamitse.
Here again is where many today that say they believe on Jesus, and they'll even say, yes, he's the Son of Man, and yet who is this man that thou art mindful of him? They have a Jesus that came and laid down his life and would like to save sinners, but can't unless they let him. That's not this man. This one here is one who is the object of the Father's affection that came and has brought many sons into glory and has been made the captain of their salvation through suffering.
Nde Yesu uyu amene akuonekera yapa amene adalawa imfa chifukwa cha anthu onse ochimwa osankhidwayo ndi Yesu osiyana ndi Yesu amene dziko lapansi likumlalikira kwa dziko lapansi lili ndi Yesu wina amene limalalikira kuti in the zone adabwera kukafera munthu ochimwa koma zili kwa munthu kupanga chisankho kuti amulandira Yesu kukhala mbuye ndi mpulumutsi wa moyo wawo. Yesu amenesa amene Bible likulankhula uyuyu ndi Mulungu mwini adangomchepsa pang'ono ndi angelo ndi cholinga choti akwanitse kumfikira munthu wochimwa ndi kumpulumutsa.
Yes, for a time, it says there in verse 7 of Hebrews 2, thou madest him a little lower than the angels for a time and for a season, but for a purpose, that through his humiliation and suffering and his obedience unto death, then he should be exalted above all names and given a name above every name, that at the name of Jesus every knee should bow.
Ndiyeno mukaona verse 7. Imbere kuri anamuchepesha pang'ono ndi angelo. Sikutanthauza kuti iyeyo anamuchepetsa kwa nthawi yayitali ayi. Kwa kamphindi kokha kuti ndi mchepeshe chifukwa cholinga kuti afere munthu. Akatha kumfera munthu ujayo ndi mkwezaso. Mpaka madada mkweza nampatsa dzina limene liposa mayina onse. Kuti mudzina la Yesu Khristu bondo lilonse lipinde. Lazamwamba ndi zapa dziko ndi zapa sipa dziko. Uchitira ulemu Mulungu Atate. Iyeyo ndiwoposa angelo ndiwoposa zonse.
Look at how our Lord Jesus himself declared it when he was on the earth in Matthew chapter 11.
Taonani mene maa Mulungu akufotokozera bwino mene Adam kuzikitsira. Mwanga tuwerengera mbuku la Mateyo mutu 11.
Here it says in verse 25 that at that time Jesus answered and said, well, what was he answering? He was answering the unbelief of sinners. When you go back up in the context, he came unto his own received him not. Left to themselves, no man is going to see Christ in all his glory. It takes the Spirit of God to reveal him.
Matthew chapter 11, verse 25. Mukoza kuona kuti Yesu Kristu analikuyankha anthu osakhulupirira amene adali mdziko lapansi msaiwale malemba amanena kuti adadza kuzadje za iyeye koma zadje za mwini yekha sizidamunandire iyeyo ndi adafuna kuti awayankhe kuti amzindikire Yesu weniweni wa mmalembayo kuti ndi ndani.
See, this is the point of the offense of sinners even today, that God decides who is going to see the glory of his son, and who will remain blind.
Ndipo apa pofotokozera bwino Mulungu wa malemba amachita kupanga chisankho oti amuzindikire na amene akuyenekera kuti asamudziwe.
But it's the Lord himself. Here it says in verse 25 that thanks his father that it is so. I thank thee, O Father, Lord of heaven and earth, because thou hast hid these things from the wise and prudent, and has revealed them unto babes.
Ndifake verse 25 ya Mateyu chapter 11 akuti nyengo imeneyo Yesu anayankha nati ndivomerezana ndi inu Atate mwini kumwamba ndi dziko lapansi kuti Mulungu anazibisira izo kwa nzeru ndi akudziwitsa ndipo anazulira zonse.
This is the point of offense. I dare say that any one of the congregations there in Malawi or even here in the United States where people gather and meet together, for the most part, if you were to go and stand there and declare God's sovereignty in opening sinners' eyes to whom he will, and blinding or leaving blind others, you will have started a fire. It would be like taking a fire and throwing it in the middle of the maize that they have just gathered and are planning to eat, and now you've set it on fire. That's how offensive this God is.
Utenga wabwino ndi wobisika kwa anthu ena ndipo anthu ambiri sama utsiwa utenga wabwino ndipo sikudakidwa kwa iwo kumva utenga wabwino adzakhumudwa mudzakangana nawo kwa anthu amafuna utenga wawasangalatsa owalimbikitsa ndi kuwasira chimwemwe komatu mawu munthu njiwa wake onse ngonena kuti utenga wabwino umaululidwira kwa wena umabisidwa kuti asauzindikire.
But for Christ, notice he says, I thank thee, O Father. This is a matter of thankfulness to the Father that it is so, even as he says in verse 26, even so, Father, for it seemed good in thy sight. When people question God's sovereignty and why he opens some eyes and blinds others, and they want to know, well, why is it that way? It pleased God. Even so, it pleased God.
Ndifo yache, verse 25, kuna Yesu auna kuti auvomerezana ndi Atate kumwamba. Auvomerezana kuti chani? Ndi maka 26, akuti, Atate chifuwa chotero ndi shinakala chokondweletsa pamaso pano. Yesu akuvomerezana ndi Atate kuti amatsegula maso ena aone, ena asaone, adziwe ena, ena asadziwe.
When the scriptures declare that God the Father has put all things in subjection under his feet, that has to do in all things. He determines all things according to the will of the Father, even down to those whose eyes are opened and those whose aren't.
Ndifwa chache mukamaona kuti zinthu zonse zinaperekedwa kwa ine ndi Atate wanga. Kutandauza kuti iyeyo anachita kukhazikitsa anthu amene maso awo sakaona kanthu akhalepo, na amene azikaona kanthu akhalepo, onse amatetesedwa ndi kulamulidwa ndi Yesuyo kuti wena aziona ena samaone nthawi imodzi yomweyo.
And now what he says here in verse 27, all things are delivered unto me of my Father. All things means even the will of man, that it's not by man's will, but by the will of the Son, into whose hands all things have been delivered.
Kufuna kwa munthu uko sikumachitika chifukwa cha kufuna kwake kwa munthu ayi. Koma chifukwa cha kufuna kwa mwana kwa Yesu Kristu, anapanga wina munthu azifuna yekha chipulumutso chako masamachipeze. Zonsezo zidaperekedwa moteropo.
And notice here in verse 27, no man knoweth the Son but the Father, neither knoweth any man the Father save the Son, and what? He to whomsoever the Son will reveal him.
And
so now coming back to my text to conclude here in Hebrews chapter 2, you see why the writer in verse 6 points out the question that is asked even in the Old Testament, because all of scriptures declare the same message. What is man? You could also say, who is this man, God in the flesh, that thou art mindful of him, that all of your affection should be in him, or the Son of Man, that thou visitest him? Visit in the sense of giving him all the glory and honor due unto his name. Who is this man? Well, the only way to know him is if, by God's grace, he's pleased to open our eyes to see him.
Well,
we'll stop there for now and pick up with verse 10 next time as it continues this same theme. It became him. It's all about him. That's what the scriptures are. It's all about Christ.
Komabe tikayangana be mtsogolo ndima ya 10 kutsika musi koma zonse zokhudza iye ndi mafuso okhudza iye mu ndimene tikuyangana nayo.